ngekhathi lakhona impilo ikujikela futhi ubhekene nokuhlupheka nomtsontsotha kwenhliziyo. Kunzima ukuzwa la magama athi uNkulunkulu usebenza konke kube ngokuhle, ngoba izinto zingebukeke zizinhle kuwe ngaleso sikhathi. Ukubhekana nezivivinyo nokuhlushwa akulula neze, nokho khona lapho iBhayibheli lisho ukuthi sizobheka nobunzima empilweni. Sizobuka eduze-ke namhlanje ukushiwo iBhayibheli ngokuhlupheka komKristu khona la ohlelweni ezomndeni. Hlala unamathele. Phinde ngikubingelele ezomndeni. Uhlelo lwethu lizeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo muhle kumlalo sibhale wathi, ubuhlungu nosizi kungaba kuhle kanjani? Kubuka sengathi njalo amaKristu exoxa ngalesihloko, omunye uvesi acaphuna abaseRoma 8:28. Leli vesi liyiqiniso ngempela. Sengibona amaKristu ebhane nenhlupheko eyifana nabangakholwa. Imvamisa yokuphetha ngaveli lutho oluhle kulokho ngokubuka kwami. Ningangisiza ukuqonda lempica abadala. Yonke into ochazweni lakho othe walibeka lwegama elithi okuhle. Uma uliqonda leli gama njengegama elichaza into emnandi, entofontofo, ethokozisayo nekitazanayo, noma kanjani, uzoba nenkinga enkulu ngabaseRoma 8:28. Nokho, le ndima kayichaza ukuthi zonke izinto zinhle ngokwazo. Ngokulula nje lithi, uNkulunkulu usebenza zonke izinto ndawonye zibe ngokuhle ekugcineni. Ngamanye amazwi, ngisho izinto ezimbi zinendawo ohleni lwecebo lude oluhle lukaNkulunkulu. Iphuzu likaPawulu lapha kakusikho ukuthi ubuhlungu abushoshozeli, kodwa uthi iNkosi emfihlakalweni yomusa wayo wokuba ngophezu konke ndlelana thizeni ivesi ithunge konke okumnyama nokukhanya ngokotini wayo qeda ikhiphe iphethini enhle kakhulu. Lokhu kunomehluko ekucabangeni ukuthi akukho lutho olubo olungenzeki kubantwana bakaNkulunkulu. Uma baseRoma 8:28 kunabakushoyo kukho konke, kuchaza ukuthi konke okuhle kuza kithi kugqoka ingubo esingeyibone, kwehlela kithi kugibele ishwa uqobo. Manje pho kusebenza kanjani? Lo musa kaNkulunkulu uphendula kanjani uthuli nomlotho omdlavuza neyingozi yokushayiswa zimoto, kuchitheka kwesisu, akuphendula igolide? Kwesinye isikhathi indlela ibalula ngokwanele. UPaul uyayibeka kwabaseRoma 5:3-5. Kodwa siyibonga nangenhlupheko ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela, ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka, ukuqiniseka kuveza ithemba. UJakobe uyavumelana futhi noPaul. Bazane bam, nxa nehlelwa izilingo ngezilingo, anothi kungukuthokoza kodwa. Nazi ukuthi ukuvuvinya kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo, ukuze nibe ngabapheleleyo nabangenacala nabangasweli lutho. EkaJakobe 1:2-5. Bobabili abapostoli babuka bethi okuhle okuza kithi ngezimo ezibi akuncike ndawo emzweni kumbe izimo. Kunalokho indaba yokuba sibe ngabahlukile kwesasiyikho phambi kokuba lelishwa lisehlele, sizuza amandla, ithemba, kungezwe uthando, phinde futhi kwengezwe ukubekezela. Kodwa sithini ngalezo sikhathi okungabi kanjalo kuzo na? Kwenzakalani ngesikhathi ekuvumbukeni kobuhlungu obungaveza imiqondo qeda impilo ibukeke iyize nekusasa libukele imfiliba? Kuleso simo simele ukuba sibambelele okholweni nasethembeni. Kumele sibone ukuthi ezimene ezithize kusenokwenzeka singaboni isiphetho sokuhlupheka kwethu, cisho kungabi kulelizwe. Sisengadingeka ukuhamba ezinyathelweni zabangcwele beyikhathi zeTestamente elidala, abafela okholweni bengazamukelanga izethembiso. Bonke labo bazalwane babebheke ukulindela komuzi ongcono osezulwini. Yebo, nakuba baningi kwabiza babhekana namacala okujivazwa, ukushawa nokuboshwa nokufaka ematilongeni. Zibukele ngokwakho kumaHebheru 11:13-40. Okwamanje, ake sibambe siqinise ethembeni lokuthi usizi lwethu olululana olungolomzuzwana luyasebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakade, thina esingabheki okubonwayo, ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana, kepha okungabonwayo kungokwaphakade. Esibili kwabaseKorinte 4:17 kuya ku 18. Sithanda kuba sikumeme ubheke website yethu ethi safamily.co.za. La khona uzothola amakhulu emibhalo neinsiza engakwazi ukuba zikusize ngokwembuzo osangaba nayo eThekwini. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni olizayo.